Wasiirka wasaaradda oqaftii yari moodiinta dawladda koonfur galbeed Soomaaliya Nuur Siidow Baba oo wehliyayin agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa deeqa ku taba Qur'aan Kariime oo ku kaabin 500 xabaadir siyanga madrasada Maryama binti Imran oo gacanta ka hayta muassasada Al-Waalidayna kulanku iyo waliba sidoo kale gobro ku hayay Sheekh Xasan Cabdullaahi Isxaaq Sheekh Xasan Gaba iyo maamulaha madrasada Sheekh Cabdullaahi Al-Waalidayna maamulaha madrasada Al-Waalidayna Sheekh Cabdullaahi iyo mahadnaqii mas'uuliyiinta wasaaradda oo booqashada madrasada ee muassasada gacanta u sakahay oo deeqdon kutubka ayu hadirsiyanga
way eedan ka mahadnaqaan wasiirka iyo team shay oo la socdaan oo hana booqadeen marka koowaad marka lamaadna ninshaanan hadiida qaali ah wal iska hadiidayo lisasi walaanka qaalisan oo kitaab quraanka ah oo waliba maasha Allah waliba lambar leebalkii usrooga masmeeli us markaasi maraw kitaab shay ah eedanka maasteen wasiir ha ka dhawaada xaafada wada jir ha ka dhawaada madrasada Maryama bintu Imran madrasadan hadaan seen ku warama muddo 3 sano ah wal yar dhaman lama san ibar iyo hata ya furanta shaqeeyahayta walilay wal ka barada ay leen ka tar galay gabdho oo maamoyanka oo hore qaar hore fursad hanin halnay hagaag yar aan dugsiin jeeyna
agaasimaha guud ee wasaaradda Mubaarak Cabdisalaam Haaji Cabdi ayaa ku wareejiyay maamulka madrasada Maryama binti Imran
in una haboqona madrasatu Maryama binti Imran oo hoos koys ama maamulasa muassasatu alwaalidain ku wareejina kitaab Qur'aan oo cadadiis deerasa 500 kitaab walow uu ogaayni cadada madrasada dhikadaasa kun ama sideed boqol iyo abaaf ama kun in dhikadaasa meelung maqarkan una haddu roogna laakiin tabartana dhigtay in uuna 500 kitaab ku wareejina way mahad bileerin in jeediyay wasiirka wasaaradda oqaafti arrimaha diinta dawladda koonfur galbeed Soomaaliya hoggaanka iyo kitaabe in deer si lahaytay
Sheekh Xasan Cabdullaahi Isxaaq Sheekh Xasan Gaba oo ka amaaniyay wasaaradda qoran qaado ka barashada diinta Islaamka barnaamijku online ka magac dareeyay gabdhow ka dhiirigeli barashada Qur'aanka Kariimka
gabdho nohor fudhi ama warkaan deeru haye jidkeen ka fayl lahayay ku sugantin bilaantigii ki hor hanu walmal baraan isiin bu ogdin intii idda aw shirroogd hoy wal kariib baha oror misgutun ho madaga dhiibtan ko hanu ogniina harisan lang lang may yahdan lik wareejiyay usuna ka edegday hada laakin geeke ilaahi may basin suur giliyay inni culumadi Soomaali migil ibilaan balle inni sing maamulan oo quraan la sanbara
oo dambeyntii wasiirka wasaaradda oqaftii arimo diinta dawladda koonfur galbeed Nuur Siidow Baba iyo faafayn ku biya ujeedka booqashada madrasada Maryama binti Imran oo kutubada la hadirsi iyo gabdho aan ka baaqi iyo ka dadaalan walbarashada iyo muhiimadda la tabarashada Qur'aanka Kariimka
waxaan u mahadcelinayaa mudirki iyo dhammaan macallimiinta gacanta ku haysa madrasadan iyo waliba madrasa kale runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay insha Allah ta'ala waxa indheena aan ku aragnay marqaatin aan ka nahay hadii Ilaahay idmana waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala anagana wax la taaban karo inaan la soo laabano waxaan maanta soo gaarsiinay madrasada deeq kutuba oo isugu jirta anaga tirada adadka marka hore xisaab ahaan ma aanan haynin laakiin deeqdi aan ugu talagalnay 500 kutuba oo isugu jira
madrasada Maryama binti Imran oo la hadirsiiyay kutubada Qur'aanka Kariimka iyo waliba ka baradayaan hooyooyin fursada aanay helna iyo walbaradan ay yaraantiyo oo haddu ku faa'iideysay diinta Islaamka oo horseedasa liibaanta adduunka iyo aakhira